Thank you, Baba. Thank you. Neonyo kwagala kunzi kwagalanga konjijendi wentula nendoza kwebyo byokoze olw'erinnya lyange kakobo kaliwo wakadduka omusalaba wakalaba naye tewakakwata kijjukira lw'ewakaba ng'olabya kakakubo era tewakakwata Noko na kunange ndiga pola pola Songo genda mulo fula Yade chiso wachiraba te waimilida Yade wacha wasigalo tambula Bwentula nendo uza kwebio Vyoko ze oreli nyariange Bwentula nendo uza kwebio Nenze jokila
Darani atajukira
Anyoyo
Anyoyo atasinza
Nabayo
Nesinza kumira ni
Ta ta ta
Kenyapu Zangezo na
Darani
Darani atajukira
oh.
Anyoyo atasinza Nesinza kumira ni
Ta 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 Kwagalanga konjije Wentula nendoza kwebio Yokoze olweli nyaga Kapubo kaliwo wakaduko musalaba Wakalaba na yete wakakwata Zijukira lwe wakaba ngola bya kakakubo Erate wakakwata Noko na kunange ndiga pola pola Songo genda mulu fula Yade chiso wachiraba te waimilira Yade watia wasigalo tambula Wentula nendo uza kwebio Yoko ze oreli nyariange Wentula nendo uza kwebio Nenze jokira
Galani